nisikie sauti yako.
Baba,
zungumza na mimi, nisikie sauti yako.
Baba, niambie baba, nisikie sauti yako.
Mtoto wako sema na mimi, nisikie sauti yako baba.
Baba, niambie baba, nisikie sauti yako.
Mwanao nakuhitaji baba, nisikie sauti yako. Shida zangu baba, siwezi sikia kwa mwingine.
Baba, niambie baba, sikie sauti yako.
Wewe baba ukisema ndiyo, hakuna wakusema hapana.
Baba, niambie baba, sikie sauti yako.
Katikati ya watesi wangu, nisikie sauti yako baba.
Baba, oh, niambie baba.
Katikati ya tui zangu, nisikie sauti yako baba.
Baba, niambie baba, sikie sauti yako.
Niliwa lilia wanadamu baba, wakaniacha na machungu yangu.
Baba, niambie baba, sikie sauti yako.
Nabii Elia alipokuita baba, ulishuka kwa kwa kishinda baba.
Baba, niambie baba, sikie sauti yako.
Ninaomba baba yangu, sikie nami. Niombi langu baba, sikie nami. Ni maombi yangu baba, tazama shida zangu. Ni maombi yangu kwako baba, sikie sauti yako. Sauti ya huruma baba. Oh baba,
sikie
sauti yako. Oh baba,
sikie sauti yako.
Oh baba,
sikie sauti yako.
Kwenye shida yangu,
sikie sauti yako.
Kwenye jaribu hili,
sikie sauti yako.
Kwenye mateso haya,
sikie sauti yako.
Kwenye magumu yangu,
sikie sauti yako.
Mimi mwana,
sikie sauti yako.
Sauti ya upole,
sikie sauti yako.
Sauti yako Yesu,
sikie sauti yako.
Sauti ya amani baba,
sikie sauti yako.
Sauti ya muujiza,
sauti ya
oh baba.
Sikie.
shida yangu.
Sikie sauti yako
kwenye jaribu hili.
Sikie sauti yako
kwenye mateso haya.
Sikie sauti yako
kwenye magumu yangu.
Sikie sauti yako
baba.